mine, Gianni. Mvuke ngayifase lumthunzwe inkukhu, ngifuna nje ucace kade. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shake it out, as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya
bazokumana.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana.
Basiyo babona, bathi bayaloya. Laba siyo babona, fike noqonqa, ngimbambisa amabonde. Ngimphethe ngo-deepo blind, ngimudla ngayimonqa. Udebula lwazi nge-order, akanqeni uyaze phasi nga-order. Une-trip uyazixambula costa, ngisanka naye. Konke engikwenzayo ngikwenza naye. Ufuna ungibamba ngesandla kuzobonakala mangena naye. Enama ngingeni ngoba mangena naye. Vele kusho no love, impili softball love. Ngiyikhulekele ngoba uke ngayifasele umthunzwe inkukhu, ngifuna nje ucace ikhadi. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shake it out, as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana. Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokudla.
Okay, asihambe noma yinini. Nebhenki for inkinga, kunalo mfetho wangakini. Uphusha idenke, ngenza this. Nawe ungenza busy. Uma uqamba uprithi, awusho prithi. When you come into kobona ukuziphetha amadola. Hamba nge-order. Impatsa yaka yiti shuta langa ibona. Come and sit up on my lap. Bengcela ukugona. See, let me show you how it is. Where I'm from, mangi kubamba ngenkotha. Suphethi sosha, into engathethele ngikusha ukhaliso kwe-opera. Oshiya idoda, basazokubona. Ngikushaya ngesipheshane salezinto sangayithola bo.
Mvuke ngayifasele umthunzwe inkukhu, ngifuna nje ucace ikhadi. I think I'm in the mood, baby. I'm in the mood. So shake it out, as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana.
I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana.
Uma bengibona bathi yimlo, hambela phezulu looking fly. Ngathi manje ngimile impiko. Fika emlazi ngiphethe uyellow, but uyellow esimbona kumavideo. Nikwimpeko ngigcina umthetho wegetho, ngishisa impepho for my people.